so insecure. She don't make love with the lights on. So insecure. She don't wanna talk about it, no. And I'm so insecure. One day she leaves me and she find another guy who make her happier than I. Then we give her magic, many keys, many stalker. Now come holler. When you're naked, I see angels, and I hope you see the same. You're insecure, oh, I'm insecure. Baby, you're so insecure, yeah, I'm insecure.
I'm so insecure. Puso manda message ukiniachia phone. I'm so insecure. I'm never telling you about it. Yeah. Who and I swim on a t-shirt. And you never leave your house with no makeup on. But let's not talk about it. Yeah, yeah. Chini ya maji, si ni majizi. Twachuzana kipolisi. And your body is a movie. And I hope you feel the same. But you're insecure.
Cuando me ven no le tengo que decir. Si mi sonrisa no sabe mentir. Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir. Si tú me ves y si te empiezas a desvestir. Así que ya sabes, tienes la vela pa' comerme. El mundo al revés, solo te puedes poner, mami. Es que ninguna compite contigo, mami. Yo quiero ser más que un amigo, mami. Así que ya sabes, tienes la vela pa' comerme. El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami.
Now, keep me papa's side. Your hips, I don't wanna let go. She said, maybe you feel so lonely. She grabbed my hand, she said, follow me. She keeps saying, make love to me. Honey, honey, baby, love. She said, don't stop, don't stop, darling. How far can you go? She said, all night. Da-da-da-da-da-da.
Nimejaliwa moyo upendo kipenda na kula na vita. Ila skendo zimefanya sije seto mademu wananikumu vipaya. Mesha badili ata mieneno na dai nimefuli ele mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo. Sina mnazo kisa wewe mama. Wana nita playboy heartbreaker. Bada kitendo
naseba.
Oyenye wenye mingi. Hata kama na watania. Wana nita playboy
heartbreaker.
Bada kitendo
naseba.
Oyenye wenye mingi. Hata kama na watania. Baby miso mtu wa mchezo mchezo.
T'aimer, tu es mon unique pensée, oui ma belle. Elle m'a à la vaille. Depuis que tu es à moi, kacha. Nanazo kacha, bando kuma yanga. Nanazo kacha, kacha. Depuis que tu es à moi, nanazo kacha, mama. Nanazo kacha, bando kuma yanga. Nanazo kacha, kacha. Si sans toi je perdrai
toute ma raison.
Je serai comme un corps sans mot t'aima. Qu'importe les hommes
ou moi.
Chérie t'auras toute mon affection. Je t'aime sans me retenir. Ma place est auprès de toi.
Ne t'inquiète pas mon amour, on va vivre tous les jours comme la dernière fois. Mon animal ennemi sort de
depuis que tu es à moi, kacha. Nanazo kacha, bando kumanya. Nanazo kacha, kacha.
Depuis que tu es à moi, nanazo kacha,
kacha.
Nanazo kacha, bando
kumanya. Long time, tujionana. Natumai, upo salama. Leo unanichukia, hata jina langu utakisikia. Ona imekithiri, upweke umetanda. Na siku kama hii, nakukosa sana. Corona imekithiri, upweke umetawala. Hasa siku kama hii, nakukosa sana. Natamani ningekuona angalau siku moja. Nina kutu la mabusu. Natamani ningekuona angalau siku moja. Mwenzio nina kutu la mabusu.
Bariki na wenzangu pia uwabariki. Ulivyonionekania na wenzangu pia uwaonekanie. Uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Ukiahidi unatenda, unatenda ulivyonitendea. Mungu wangu uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Nimeona mkono wako maishani mwangu, uwe ni mwema.
Nimetoa mizigo kwako, nimepumzika.
To insult your intelligence, why do I believe that we have met? Maybe not in this life. Time's frozen for a second, so I'm thinking tonight. Break the ice, or better still, we can set it aside. Temporarily, my temperature is telling me that you got me so hot. Stuck, girl, there is no remedy, I. But you don't know me well enough to reply. And I don't really know you that well. It's funny, you have something in your teeth, but would you try to stop me if I wanna take it out? Cause you don't know me properly. Girl, I think you're lovely, but you turn this bad boy into a busybody. I see you're too busy for me. Or maybe I'm just busy for me. Will you call me when you're ready for me? It's crazy, baby, how I don't care at all. Then I don't really know you that well.
I really wanna tell you
how my day went.
Really want to spend the weekend. I for sure you just did not
feel it. But I don't really know you that well.
I know you like me, I know you feel me. I know you want a life around me. I know you love me and I love you too, baby. I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me and I love you too, baby. Mr. Prevent, then I'm loving your ranking. Njanja nakita kikingi simga. God just know that it's nothing. Rada ya mapenzi ni trusting.
Woman. ninawapenda ni kama laana.
Safi nyacheni na yanawa, mana yamenifika hapa. Ingawa ntakonda, nimelivia sawa. Mana kila dakika, miwakilioni. Kukikucha machoju, na kesho kulilia penzi hey. Kama kinda loko sa mama, mama Avu shida sio heshima tu, hata wana mwingia wengi mwenzenu kupenda shakata tamae, tamae. Weache kabaki kuwa historia, japo sio hero safi. Ya nini kungangania biashara, tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Na ya nini kungangana ngangana Inachosha
yeah.
Inachosha
Making up music from the weaker destiny. See me? I love that papa Father ranking. This is for my baby.
This is for my baby.
I lay you down like an edge controller. I wanna love you all over.
sababu ya kujivunia ye, yani kila kona umetimia, napenda manuka tokinukia, ukinigusa ndo nazimia ye, yani kama ndege na wanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae, minawe, uje nikubebe washangae, uchungu wakazae, tukicheza kuche kuchi na hotae, ninawe. Unakula pia, wala unafito, chuchu za kunitoa majicho, hata uvegunia, bado uko simple, unapendeza. Shepu sinia, kiuno kijiko, chumani wanipa madiko diko, kifungua koki, ya nini mafuriko, meniweza. Uma baby te amo. Te amo, te amo.
First let me tell you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I did pray for you. First let me say to you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I did pray for the day when I can finally kiss you. Every day I pray for you. Oh, in my heart today is a permanent place for you. That's why my heart is a bit like do do bad, do do bad. Cause now you are true, so I am very unfair. I sing for you, wanna be like do do bad, do do bad. Baby, now you are go big, oh, I am very the world to you, but I'll give you what I have. Oh baby, oh, you are my Achilles. Could you leave me? Shabby, you don't say every day I pray for you. Oh, in my heart, oh, there's a permanent place for you. That's why my heart is a bit like you. Do-do.
I see you, I know I'll be okay. You are the one that I feel, and you know that it's real. When I think of you, I know I'd be okay. It's you, my love. Anytime I sleep, I see you, my love. Early in the morning, it's you, my love. It's only you I'm needing. Say you never leave, cause you make my life complete.
I do this for you. I do this. wish for us. I pray for you, baby, you are my trust. Yes, I'm in love, beautiful love. You are my love, blessing from above.
Love is a beautiful thing. When you have a great queen, love is a wonderful thing. When you have a great king, if you want anything, I'ma give you everything. You are my everything, so you deserve more than 10 diamond rings. I love the way you are, I love the way you are. My heart filled with tears the time I saw your face. Baby, I hope you remember the first time when we tell you Nakupenda. Oh, you my tender, baby. I just wanna see you dance, dance for me. Baby, won't you dance for me? Dance for me. I wanna see you dance for me. Oh, oh, oh. Dance for me.
En katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crash encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses.
Yeah, ningependa kuwa around you, baby. Tungekuwa tukiwasha, ningekuwa nikimash up. Kwenye picha weka hashtag. There's nothing better kama good love and laughter. Yeah, sema kile unatafta. And I will give you more and more. Yeah, kasi bahati basi nyambie ni wapi utapatana na manzi. Hayuko kila pahali, yeah. Hana chali, apendangi makali. Apendangi maganja, takupenda kila hali, yeah. Haka kamali fika loko nika shesha mani. Hako kafiga nika kale nika namba nane. Takuwa no mami na wewe tuki jabulane. Jabulane. Kama unatafuta pedi. Oh yeah. Pedi wa mapenzi. Oh wow. Hii yangu ni heavy. I hope uko ready. Nikuwe yo pedi. Sinikuwe yo pedi.
matisho za mke wa pili. Najawa mie na majonzi kwa kujua tena hauniamini. Naomba uwe na subira, sisi yote sitaki kukuzalia. Tuwe na sisi familia.
Mwamigi sana sana, but I don't want to lose control. My way, and I think it will be interesting. So, baby,
slow it down, down, down. Oh, Malkia, siyo kujifanya yo. Nipe wakika, uja kuja chokoza. Leo pia, tutayari na kukini. Siwe mkali kukini, nipe mubi sikini. Kwa kitanda kukini.
Wakati kila kutwa na kuliza unamangania nini? Ni dhahiri subira heri tuvuta.
Wanaume wengine ni kama nguo nzuri, kitrai mwili laika hii.
Tena wamani shusemacho ni waongo, fight for what you love. Ningethamini penzi lako.
Una style bora, mwanamke anahitaji matunzo. Lela, Lela, ungekuwa wangu ningekupenda ipasavyo. Lela, Lela, ungekuwa wangu ningekupenda ipasavyo.
Changu chako, chako changu minawe, na wewe. Tena niache utoto, kutwa kucha machangu nikuoe. Kwa shuja wako ntakuliwaza, takufariji mama. Ukinitachi mama, nipigie simu ya
zinani. Takuwa shuja wako mama, ntakuliwaza mama.
Nitakufariji mama,
nipigie simu ya
Takuwa shuja wako mama,
ntakuliwaza mama.
Nitakufariji mama,
nipigie simu ya
ningethamini penzi lako.
Una style bora, mwanamke anahitaji matunzo. Lela, Lela, ungekuwa wangu ningekupenda ipasavyo.
Never pretend to. Tumepita kwenye jua, tumepita kwenye mvua. You've always been so true since you came through. Heri ungejua, mwingine sitajua. Sazile miukua zanga sana, picha zinakuangaza maana. yule anapanganga ni Maulana, na so siwezi ngoja paka vile tutaona na 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 paka vile tutaona na 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 na. Show me the green light, tell me you're alright. Joko na dawa, umepiga shawa. Deep in this dark night, I'll be your moonlight. Ata bila power, tutakuwa sawa. Na kama unaniwazanga sana, mina wewe tunafanana. Najua pia wewe unangangana, na so siwezi ngoja paka vile tutaona na 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 paka vile tutaona na 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 na. I'll never forget you. Oh, I'll never pretend to. Yeah, yeah.